anyị bi ndụ uche na-amaghị uche gị. Ma ọ bụrụ na ị ma uche, ị nwere ike gba ọsọ. Ma ọ bụrụ na m ma uche gị, e nwere ike gba ọsọ. O ji efọ bie ndụ gị, mere ka m mere. Maka nobody knows the man. Nobody knows the man. Oye maro uche.